Bonkolo, pega manje sempre slandela nge-convoy. Yazin, yawakhipha la malobolo, bonile nama ankela nganganyiwe. Plus ke ngiwathengele nebhodlela. Yazin, uthi ngibhukhe iflight ye Dubai. Was
Amando bolo, amando bolo.